Esula ey'okusatu. Nenjogera nti muwulire mbeegayiriddemu abakulu ba Yakobo nammwe abafuga ennyumba ya Isirayiri. Si kwammwe okumanya omusango abakyawa ebirungi era abaagala ebibi ababajjako eddiba lyabwe n'omubiri gwabwe ku magumba gaabwe era abali omubiri gw'abantu bange ne baba baagako eddiba lyabwe n'amagumba gaabwe bagamenya weewaawo babatiimatiima ng'ebigenda mu kibya era ng'ennyama ey'omu ntamu. Mu biro ebyo banaakaabiriranga Mukama so taabaddengamu. Weewaawo anaabakwekanga amaaso ge mu kiseera ekyo nga bwe baakola obubi mu bikolwa byabwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama ku bannabbi abakyamya abantu bange abaluma n'amannyo gaabwe era bayogera waggulu nti mirembe. Na buli agaana okuwa mu bumwa bwabwe n'okukuma bamukumira olutalo nti kyekiriva kibeera ekiro gye muli muleme okwolesebwa era ekizikiza kiriba gye muli muleme okulagula era enjuba erigwira bannabbi era obudde buliddugala ku bo. N'abalabi balikwatibwa ensonyi n'abalaguzi baliswala. Weewaawo bonna balibikka ku mimwa gyabwe kubanga tewali kuddamu kwa Katonda. Naye mazima nze njijjudde amaanyi olw'omwoyo gwa Mukama n'omusango n'obuzira mbuulire Yakobo okwonoona kwe era mbuulire Isirayiri ebibi bye. Muwulire kino mbeegayirira mu abakulu b'ennyumba ya Yakobo nammwe abafuga ennyumba ya Isirayiri abatamwa omusango era abali ensonga zonna. Bazimba Sayuni n'omusaayi era Yerusaalemi bakizimba n'obukyamu. Abakulu baakyo basala omusango baweebwe empeera ne bakabona baakyo bayigiriza bafune ebintu ne bannabbi baakyo balagula baweebwe effeeza naye bo balyesigama ku Mukama nga boogera nti Mukama tali wakati waffe akabi tekalitutuukako. Sayuni kyeruliva lulimibwa ng'omutala ku bwammwe ne Yerusaalemi kirifuuka ekifunvu n'olusozi olw'ennyumba ng'ebifo ebigulumivu eby'omu kibira.